iyadoo dhawaantun la ansixiyay dhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buurhakabe ee gobolka Baaya iyo waliba xildhibaan Bishaare Cali Nuura Bishaare Gaabey oo ku mid ah golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba magaalada Buurhakabe kulan kala qaadatay xubno bilaante oo ku tirsan golaha deegaanka ee degmada Buurhakabe oo dhawaan la dhisay iyadoo kala dardaarantay inay ka shaqeeyaan dowladnimada kulankan iyo waliba qaban qaabidaya xildhibaanad Bishaare Cali Nuura Bishaare Gaabey oo ku mid ah golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo la ka dhawaayay waana la ka dhiirigeliyay bilaanto cusub ee golaha deegaanka.
Golaha deegaanka ee dheer, golaha deegaanka shirkadda ee Soomaali, alxamdulillaah rabbi qoomi ilaahay maanta. Geeda oo waddan hadii ilaahay la xulo, kale ma hanayay. Waxa caalamka ma hanayay alxamdulillaah rabbi caalamiin. Ilaahay waa waahid oo walaal inuu gabagabeey. Ma hadda kala wale iskuulaha madaxweynaha. Madaxweynaha geeda golaha deegaanka ee raadto talba oo shiraay. Hadda han aad aragay haweenkii 9 xubnood haweenkii kulankada mahadoon ee Kinjeeriya haya alxamdulillaah rabbil caalamiin dawladdu walaal sharci sidiisu kala dambeyn waayo dadku walaal fadhayni degmada Koronkiya in dawladnimada ka shaqeeyaan qolisii kala dardaarameey wadanna sheed isday wadankii dhisaa wadankii kor hangaamada muhoogin hirida isin walwali bee dawlad mashaarka dawlad mashaar ma siyaasada maay la raay mashaar ah si siyaasi laakiin horta in wadankii ka shaqeysataa wadankii ka shaqeysataa waxa ka saartaa dawladda bilixdiya walaal iyo si gaar ah si qoyta mashaar isuuba isuuba maay la raay mashaar ah si siyaasi la raana lan kasta ma doon man koyn intee la mashaar qaadato ama mashaar inta la qaadato walin koy geega xaqoon goone ka saaran maarati walaal ka dhaagatay ma doon wali waad qultumi afar walaal ka martay wadanka walaal ka martay deegaanka walaal martay dadka walaasina la dardaaramay welcome dhawaada welcome dhawaada si hanbaleeya 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 hanbaleeya.
Si kastaba ha ahaato, waliba wasaaradda arrimo gudaha iyo dawladda hoose ee dawladda Koonfur Galbeed ka shaqeeyay muddo dheer dhisow ka golaha deegaanka ee degmooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaali walow aan dhameystirnayna.